makubo ansanye zambanji akula wa makubo gange nenda bomukisa tambulira mono jenda kayonda mu makubo gange atazo bubenje bonna anti kule bizibu nalaba
gabituse
nalaba
bidonda bituse
nalaba Sigame Yesu onola bomukisa kwa tempola tukawala genda mpoli chimbala kulaini ya mukama onola bomukisa kwenamba chiwiti nalaba
gabituse
nalaba
bibido gabituse
nalaba Njogera nawe onola bomukisa go nangiro mukisa makago onofuno kuganja onofuno bufumbo onofuno muri mugoye
nalaba
nalaba